Small God. Wow.
Kenye Kenye. Hard.
Semunye biamumbwano, sebwano amunswano, yeso jani ngumomo, hitina ye debano, semunye biamumbwano, mumbwano, yemba hanye kusu, ahaye kusu, yemba hanye kusu, ahaye kusu, hitine bema haye kusu, ahaye kusu, yemba hanye kusu, ahaye kusu,
yeah. The good thing kusguapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu ila nkiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeau, tunangoja uzime, tukusike bado kiwa kumzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama kifata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wanda sika gufu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Yeso jani ngumomo, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Pusha, give me the kusha, man who deal and I the bomb. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our lie. One man, so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, when I'm in no shine, man for deal. See, I share, nobody can stop, green lights, not so green, till we didn't cry, you bitch. Cause it's time to go, to my guy, let's bend it all, now you're fine, come, let's hit the whole place. Now, kumo, kumo.
Jesus, no watu nyumangu kushia, kipata so kesi. Atoki batika kutona, wote tumeponda na pamba nye pesi. How you eat chote kusu hasu zangu, na kikara jijia. I guess hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nyepesi nyepesi. Mimi mtukufu sana, ndo maana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chochote kama nipo na small god gana. Watoto upime umziki na kukimbizana hatupumziki. YL quick cool flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Yeso jani ngumomo, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu.